Hi Sizwe, yeah, mina ngithi umhlane kumele ukuthi ugezwe every day because kunalesaka leli early red lama orange futhi kahle ke the right time. Kuyi winter manje isikhathi ama orange vele. So lelo saka you can just ulise muva and then you can just rub it off, you know. Ulmuvise urabe ngalo nje vele kusuke konke ukungcola. So yeah, there's no need ukuvila phela ukugeza umhlane. Emuva yafika nje kahle isaka lama orange. I recommend it because I'm using it.